mbona unanivuruga kijumbe, sambona unanichanganya kijumbe, sambona unanivuruga kijumbe. Miye sita na kula na weka, mwana kama unachana mfeka. Kufiwa kwa kona pesa yangu inosu nini? Nisije pandwa mashetani nipeela mimi. Nimejibana mejibana shodango sana, ili mpate hela ya mchezo sijawahi kwa makijumbe. Nataka hela yangu nipeni hela yangu, nataka hela yangu nipeni kidogo changu kijumbe. Nataka hela yangu nipeni hela yangu, nataka hela yangu nipeni kidogo changu.
Katoa utoi miso goi goi, ah weje lambo na utakwenda uma kautoboi. Ugai gai tulu na kudai, we utapanda mbaka defender na Mungu akutoimo. Ona nataka uko pale kwa lusi kulipa matanga changu, nataka au kunywe wanzuki kufa tena panga eh.
Come on pepper mama, come on pepper tender, come on pepper mama, come on pepper tender. Kimkutana fua, kimkutana kula, kimkutana pide de kile de shaka tom. Kimkutana fua, kimkutana kula, kimkutana pide de kiwe tunza tasawa. Nipe ni kupendia mambo ya kileo, umetunza video, unaleta kiredio. Aibu yetu, aibu yake mwenye.
Yeah, yeah, na 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 na. Unanichukulia baya, unaniona taira. Unanichukulia baya, unaniona taira. Kama mbwai mbwai, ili kwangu deni. Sana kifanya mjanja, minda mtoto wa mjini. Kama mbwai mbwai, ili kwangu deni. Sana kifanya mjanja, ntakuitia wauni. Zile mpigiri chali, stairi zote kunipinua. Kwenye kulipala yangu, bichi boy unazingua. Zile mpigiri chali, stairi zote kunipinua. Kwenye kulipala yangu, bichi boy unakimbia. Wewe! Nataka hela yangu, nilipe niseke. Nataka hela yangu, nipe changu babu, we vipi?
Waya waya, nivutie waya. Waya waya, cholo tachi waya. Waya waya, nivutie waya. Waya waya, cholo tachi waya. Kabe kintengise body body. Mama body body, I think it's your body body. Mama body body, I think it's your body body. Mama body body. Ha!
Home studio.